Fast and Furious. Mi genje sana nikunezuliza Julius. Skia, ati Fast and Furious. Ati ha foot on the gas pedal, Fast and Furious. Ni genje sana nikunezuliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal, Fast and Furious. Nigenja sana nigoneza uliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium. Nichokoze ndo tajua sijatulia. Utakula mistari ukiyapwe tulia. Album ina drop lini, mafans wako curious. Sina mula piga simu moja seniors. Money many cups, ha, they call me genius. MR, fly adi Trinidad. If you do me good, good, yeah, do you right. If you do me wrong, kama kawa, yeah, do you bad. Time to get serious. Gang yangu imevunja. Hi, hi, tunakunja nga magunga. Kote pro max, unajua si uvuma. Niko na pen, book, na ruler. Twende right, left, wana nita crowd mover. Nimesunda, stuna sema nimesunda. Baby girl, twende home. Masane kukunza. Foot on the gas pedal, Fast and Furious. Nigenja sana, nigo neza uliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head, but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish, na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium. Foot on the gas pedal, Fast and Furious. Nigenja sana, nigo neza uliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head, but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish, na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium.
Kama ni madoga, tunapiga style various. Na flow kama maji, utadhani mini Aquarius. Mambo tumeona kwa grands house is carrier. Niko 34 na tembea nika niko area. Beef tunakula hapa na ku vegetarian. Weni jibo na bonga kama Marian. Kasi bling hapo dongi kama anyone. Kasi bling hapo dongi kama video nyenye mnadu. Tulisha duni nini kona kukopiwa. Sister do ground tumesikika sana. Adi maju dance on la confirm. Mkono utaduz bongi sana siko tipsy. Mini gym chezo na cheza ni risky. Sezi please one flow badilishi. Tutai kill cheza chini cheza nichi kwa rap wa bikini.
Sikia sikuwa ubaya dump site iko chini. Denzel keti chini na usikize kwa makini. Ukipata e tena utambia mam nini. Backbench na mkata kakwencha. Ni supu tunachemsha mabit tunageuza. Na mistari zako bado zeza geuzwa. Ni serious, pikia Joffrey Musiria. Na park partner nike vast kwa mkia. Niko na idea si beef bandia. Niki drop, wanasikia kulia. Ata zina mambo sezi kumazia karia. Wana kuitaji, watia jua na kusikia. Siwe ni bad, acha tuongeze gear. Creative kwa mic, mzoefu kwa mic. Insight, zina pandas numbers, don't lie. Pedo Fast and Furious. Nigenja sana nikuneza uliza Julius. Stone face, atu cheki tuko serious. Seen my head but they can't bully us. Flow mysterious, zao ni hilarious. My small fish na waweka kwa aquarium. I got buzz. Hard buzz, kama titanium.